sawirkii 18 lama madii ayuub aragii wiinanta ee behey yaa iska hishooday weyna kishakii inii usrabiga walhunkii sheegay ama walfaylan ayuub walaa dooniyaay in wiinaadi rabbiga asaga ogaado widaayaashiis mayka weeli in du'eeyo du'aadiisna ma goradaane mahaa weeli naxariisti eebbahey ma goradaayaan rabbigana middaas yaa taajirka weeli ayuub saaxiibadiisna way ankooyeen intii usla farxaan ayuub 7 wiil iyoonay 3 gabdhood yaa eebbahey sii umri dheer yaa eebbahayna sii way xasuusadaane uu kun inin eebbi na jecelye walfaylan yaa na siiyee walhunna ma na siiyaaw walaana na kofadee intii aaminno shaydaankana kii guulaysanno jidka ciise masiixii.